fofo mo e garki onon kettinantoɓe habaruji studio kala ngu ko sukaɓe ummatore waddanta on jeɗɗiro fo hande mo woni hokkam habaruji ɗi andanni woni Ali Ñalli Abdoulmouni hadde amiɗo wondi Omar Hamma.
Habaruji ɗi e goɗɗanɗa hande lasara o
Omar, nder habaruji ɗi gaddanɗen ni hettinantoɓe en alal o enɗen ni kan woni nder habaruji ɗi enɗen ni en puɗɗiran sigila indiraɗo Tabaski e ko hano sigila noon joɗɗinaɗo gam renude ladde e jaawe meɗen ni nder leydi meɗen ɗum ndu ni fa hande dalila julɗe layya ɗe enɗen ni gande en daari ni julɗe ɗe enɗen ni no wodi leɗɗe sanne coppeteɗe gare no boule sukaɓe ummatore leydi Niger en gondu ka en cengi sigila o enɗen nder yewtere pindinol meɗen ndu ni fa hande en gaddan tariki suka ummatore goɗon mbiyeteɗo Mamoudou Abdoulaye suka ummatore ton enɗen ni mo huɓere Agadez no gaɗo golle junngo hanno ɓuuɗen ndu fa hande tantiran fijoji coñinol ɓalle Omar Sey mbiyen nduni fa hannden ko club janngoɓe e miga har ko darta ni filla golle ñañal nder campaniji jeɗɗiri wittinede enɗen diwniɓe gaɗi spattu maɓɓe goɗon ni ko ñalowo maɓɓe arano ittanaɗo gam club uji janngoɓe jannde ñañal nder golle campaniji ɗen kettino ko Olivier Assogba vi wadde firta e ɗengal fulfulde
nder golleji gaɗa nder ñalande enɗen ni no tawa jooɗa kaalen battuji ko waɗa kañum e luumo kollol kullantareɗe janngoɓe ɓen enɗen gaɗi Sampo Bass hoorejo fedde club génie industriel
l'objectif
mana ñalande hannde nde woni hollude ɓiɓɓe leydi e duniyaaru fuu janngoɓe e miggo ɗum keɓi mbaawi nder golle misaali machine to boppaaɗo wattete toñiine min kolli du fa handen looreeji e cuuɗi ko jamani
des maisons intelligentes
yimɓe luumooɓe mawɓe noddaama ngara ƴeewa golleeji ɗi enɗan Aminu Mamman kañum o enɗan yo hoorejo noon gollude goɗon nani ko
wimiɗen ngonndi e maɓɓe illa fuɗɗeede nden a yii ñañal ngal ummatoore nde kolli nafakka mawɗon
pirtol koye tindi waɗama yahde e sukaɓe rewɓe kamɓeɗe ɓe gatta hakkilleji maɓɓe sanne ele filla jande wadde golleji ɗi enɗan Jamila Souley duuɓi mum ɗiɗi ley jande nde enɗan gallato ingénieur
de
gonga no woodi sukaɓe rewɓe hewɓe tawreteɓe sigilaji e tammude lobbere seni ɗuɗano nder maɓɓe heɓoɓe ɗerol bac jandeji indirteɗe scientifique iɗum e durwude misali rewɓe ardiɓe min har ko daratan filla dimma mo rewɓe kokkete o enɗan amma ni deni sukaɓe rewɓe janngoɓe gartire hakkilloji mumen dow durogo enɗan ɗum wawan haɗude ɓe keɓa kulle kewɗe
batu oɗo laatiɗo kam woni arana ko hooƴa ɓe kaali haala noyi watta ko sukaɓe suɓo laawol politique ngol yiɗigol enɗan ɓe kaali haala nata ko sukaɓe ummatore nata nder golleji du
Omar, he julɗe ɗe enɗen ni ɗum waɗi sigila awude e leɗɗe ɗo enɗen ni nder leydi meɗen ɗum ndu ni fa hannden gam sembinɗinde himɓe ko watta ɓe awi leɗɗe sanne ɓe ɓuyti du fa hannden sembe maɓɓe har nawtorade leɗɗe ɗe enɗen no juuɗa baali maɓɓe
fuudu no sigila noon ko sukaɓe ummatore hokkuɓe hoore mum ɓe gatti dande du yaade e ɓiɓɓe leydi yeruno Sani Ayuba hoorejo sukaɓe ummatore moyuɓe renude jaaye e laddeji nani ko Hawa Mamman waddi firta e fulfulde
te
kaki gon holli ko ɗo nder huɓere ñamede enɗa ko watta tonuji leɗɗe ujunaji capanɗe joyi fodde ko watta leɗɗe ujunaji laso e joyi ka en gonano peƴƴe no ɓuule layya nden ne sigila amin oni singama gam firtude ko e himɓe misali ɗo enɗan ni nder huɓere ñamede en adi de baalu fuu awanama lekki gooti mbani du feccere majje ka en gaɗi wodani amin kanni woni nde ni leɗɗe en awama ɗo himɓe
killo
en kala ni fande filla julɗe layya ɗum iɓe kewi sukaɓe ummatore ɓe gallure laatiɓe no naata mane no gaɗa golleji kewɗi ko waddanta ɗum en hano ceede ko humtata murajuji mumen
gonga Omar noon waɗi jaati de en daari du ni fa hannde nder huɓere ñamede enɗen ni no woodi sukaɓe ummatore hewɓe naatuɓe nder connol are ɗe enɗen no woodi nder maɓɓe connoɓe keeɗe ko haako te wuuli layardi enɗen no woodi du fa hannden connoɓe leɗɗe ko juuɗa layyaari en kettino ko woɓɓe maɓɓe mbi'i ko Mariam Adde waddi firta ɗengal fulfulde
gollal ɗon woni connol laɓe addaje keeɗe ko haagirte tew no woodi heeɗo buuɗi ujune e keme ɗiɗi keme joyi yaade keme jeego woodi laɓe ɗe jiitonɗe miɗen connol buuɗi keme ɗiɗi hemre capanɗe joyi yaade
hemrero
gollal amin nden wonno connol guineji ko finorte amma jonɗo le wakkati layya o min nattana connol daage e callali hitande fuu no min gaɗa ɗum miɗen gaɗa gollal ngal ɗo ñamey kata ko no woodi no woodi keeɗe ittoteɗe faa gana wadde No tirfande e nder kibaruji meɗe alal o ni en jaatana hande nder wuro Agadez to jaate ni e yeudi suka ummatore latiɗo gollal jungo watta ñalli.
No jaati Omar han no biirɗen ɗum ni nder yewtere pindinol meɗen ndeni en gaddan tariki Mamoudou Abdoulaye suka ummatore huɓere Agadez non mo duuɓi capanɗe tati e ɗiɗi omo wodi du fa hande nde kiyo illa ɗu ni fa hande o pamaro o fuɗɗi golle ɗe nden kettino ko Habibou Garba waddi firta ɗen ngal fulfulde.
Omo jodi do tapi makko burbulajo omo jogi du kon nanin darkare jungo makko Mahamudu wana no fiya do jandi godon no ani fa wadda enda hotonde jungo gollal dunon latingal o roni dum e babiko delegue eley hoggo to golle jude watte do enda Agadez gollal gal o watta gal du gal hokkimo darje sanne omo heba mo hunta hajeji makko kewdi
eske zeko alla puddumi gollal gal warde jon dubbi mun sapponim gam no kure abano dem mi waranno nino e mo golla mi do ekkito SS. Mi wari nyamei, mi yehi Zender e Maradi, Burkina Faso e Nigeria en fu, mi yehi Sabe Allah e Maggal. Wodi du mi janga ile kon, oni kemi.
Abunya zuba didema.
Gola non latingal, omo wadadun, kano wani, no wodi, chatale ko yoto e mudun, dunduga alle e rafi baude ko taura, omo wada, no watu fu, tewe golon tepe welteke.
La, masala di pangerang.
To arande fu sador mon tawa kena hartugineji golli tirdi don kambe ciede ko wattete der gollal gal to warobe no sodam on no cifo dun sanne
kilian gaskiya sina yabawa
Omar net no ngaro no sodto makanko Mahamudu on endan o wi on don taggal golle lobbe de wattode no jogi du konnam wakkati mo hejjan ne dawar jaba golle mum futtan gasi
beede masalam
Muhammad hana tirrado mum harku darto golle makko de enda ne neddo waddi gollal mum to makko wakkati mu o wi ne wara tawon o gani o wadi rigal no
it is the cause I
yarno holler kango Mahamudu o endan o wi fadde coronavirus o warde golleji fuko be ngadi do ko yaawi yaawi himbe ngarto no soda dum
jankay say net fijeji pirtal balli
Omar har ko dartani fijoji cionnol balli di andan ni sabi en ko fedde latobe balde Université Abdou Mumouni ka hebi yaadu yeso to andan ye nato der première division dum duni fa hande wakkati be latidino FC Talwa mo Agadez to andan alal bitti do
latol bal gol wadana der hoggo latol bal indi tirango e stade Lawan Didi mo Zender to Sale Mustapha Saibu biteto Rio Ekintino de fedde de oyu hunde non ko lati koydo non ko be domuno illunde
abose
hunde non ko latani ni min koydol illu ndem latobe bal amin pamani do ardibe house bendo tutama e wallude min denne no gollal non gadirangal bernde wotere wona latol bal ko region dum tan min jidi darade fa latol bal mango ngode hore
premier division
bandiraɓe hettiniɓe habaruji ko sukaɓe ummatore studio kala guɗo non kokkol habaruji meɗen timmata seje ɗirgonde Allah yaari